Timothy habetsa botle meloko le metswa Timothy yena
Timothy habetsa botle meloko le metswa
Timothy yena
Timothy habetsa botle meloko le metswa
are ho bona
ke sebeditse fatshe lena ke a le olimo
are ho bona
ke sebeditse fatshe lena ke a le olimo
alaela
alaela Jesu Kriste upula mubiwa
upula Jesu Kriste
upula Jesu Kriste upula Jesu Kriste upula mubiwa
upula Jesu Kriste
upula Jesu Kriste upula Jesu Kriste upula mubiwa
kadinako
Sabu shabau upula mubiwa
kadinako
Sabu shabau upula mubiwa
upula
Jesu Kriste upula Jesu Kriste upula Jesu Kriste upula mubiwa
upula
Jesu Kriste upula Jesu Kriste upula Jesu Kriste upula mubiwa
upula
Jesu Kriste upula Jesu Kriste upula Jesu Kriste upula mubiwa
Timothy yena
Timothy habetsa botle meloko le metswa Timothy habetsa botle meloko le metswa
are ho bona
ke sebeditse fatshe lena ke a le olimo